Sizinga take. Ujijubelela nesi. Sizinga take. Ujijubelela nesi. Panongi na dola joke. Na dola joke. Panongi na dola joke. Na dola joke. Zindigonda kumayiweyo suka ndivetsa ndikakuuza makudalila kumayiweyo ukandikwekesa ukandibona ngati kuti mwina muto wanga sugwila bwino ukandibona ngati kuti mwina inese muto wabwino vuto lake ukaendela chagwamba ndivo kumabwela kwathu takula somba kumati ade matumbi malinga chikondi changati nendikagula vokadoza mabelekanya chimbunga pri chikondi chifika palavu unondiswela mtima mpayona ndinamba mafiso masonze tukumanga amachulu kapela. In the sun, I'm a way, you will not defeat our rule.